ku dhawaad 120 arday oo maadada caafimaadka ka baradaasi iskuulka Abjad ee degmada Weejita iyo ka aflaxayna iskuulkaas ayaa walibana lan sameeyay munaasabad la kama musay oo ay ku qayb galeen masuuliyiin waalidiin arday iyo maamulka dugsiga iyo marti sharaf kale korintii waliba goobta ku hadalaya masuuliyiin waalidiin oo munaasabada ku qayb galeen iyo ardayda ka dhiirigeliyay walbarashada iyo intii oo meelun ku sii wadan
mahabadayo maadi anoona maamooyinka degmada Weejid si gaar ah aan ka faraxsanna anta tigeek magal isku bareejayni si siin baragaaytan geebti magal ka ku galay geebti balanta ku galay indhoogu alxamdulillaah gabroogay uu jikida giliyani gabana ma hooyti walaa
diploma walay saati oo insha shaadi resin si may buway insha waxa barashada hore leedahay caafimaad ku siin waloon tilaha koobu kormeer may buwa hadisi moddo bilaaw tamay siin kan dad daarmay intii si in sheegay horan si galan oo horan si weeytan wax barashadii oo tan ka qayn
may ba faday wabillahi raalkanada door qodob oo intii aan intaa ku jeedi qodobkan goorey may buwa martada may ballina ahlan wa sahlan bikum wa marhaba magacan furan ka dhawaada may buwa farahad may buwa ni lagii sateen waana nin nooriden intaas ku dib may baan hanbaliyay fadayeen ardada sharafta leh oo qiimaha ay qaayaha badan oo may buwa geega habladan ku galay jibiyaad oo wana fadaa inuu ilaahay arayada oo hanbaliyada kulishooda oo inta ka tiriyeen may leeray walaan galbaan seen kaayna may buwa ma koob korna
gudoomiyaha degmada Weejida Maxamed Macalin Yuusuf ayaa ambalan qaaday ardayda ka aflaxday iskuulka Abjad iyo la sii doona shaqo
oo anti ilaahay si nabada in iskaana sheeni oo ardaydan quruxdo badan oo Weejid roogdoona geeka meel raayiska galan jibiyahaayaan farxadana kala qiibsada hayna taasiyada ee mahdaas ilaahay le way basan laa hanbaliyo macallimiinta oo ardaydan wal habartii juhdugnaa gelidi iyo waalidiintii ardaydan may la raayisay ee anti guriga ku agaasimeen hadhiir giliyeen ba iskoolkan ba walbaray arran way basan la aha hanbaliyo qaasatan ka maamul ahaan degmada Weejid in intan arday ah u galan jibiida walbarata caafimaad barata taasiyadeena dadaalkaas iyo juhdigaas macallimiinta giliyeen iyo insaadaadana iyo college kan Abjad Medical College ee oo degmada Weejid laha ka kordhiyay way balanaad dadkii agaasimi iyo dadkii maskantaas sheeni
degmada Weejid ee gobolka Bokool iyo waliba kuma qodaye horumar dhiniyi badan qaata budo oo hormuudku ee dhiniga walbarashada